hot in the cum cum. I me say fuck if I make a king come. I me say come in the bum bum. Hey no, hey wuku te meye mi gum gum.
Another good day, alhamdulillah. Kama weba lenziji kuzinskulira. Banji batu dulira, teba kubira. Gabita use homebest name chivira. Katiga wabugu makariro baka ulira. Kaguje kufanga nibuje. Jikuwe mitima jivatuje. Mwatu zore ya luli na katimuje.
Anaweza kukuweka juu ya game.
Anaweza.
Fata yeye don't follow none of them.
Anaweza.
Batman jealous city all of them.
Blessed no man cast. Tukula cash on numi amandas. Bad chameleon, bad king come.
God bless me and my family. God protect me from the enemy. Bagala kula ba bad destiny. No way, light up your light over me. Bagala kula ulu tambinga nuchusa. Uba wachuka sifa yu nagena chusa. Unigida mwede leto siwa sumbusa. Omutimo mwe ukukase no ubusa.
Omachi jaja yampanda ketis. Nere zibu zemfu na yenu yampanda ketisu. Gwela woru sisu. Echange change toli chukuba busu. Siri lucholo siri vinondio. Na yewe ndi siwe na badejo. Hambo ni na mukufunjo. Alo wazo kunzole ya wagara jo.
Anaweza kukuweka juu ya game.
Anaweza.
Fata yeye don't follow none of them.
Anaweza.
Bad mind jealous city all of them.
Anaweza. 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 Anaweza.
Yeah.
Anaweza.
Who ya bless no man cast.
Anaweza.
Tukula cash on numi amandas.
Anaweza.
Bad chameleon, bad king Kong.
Anaweza. Anaweza.
Piki 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 piki. Piki 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 piki.
Anaweza.
Atini tini tini tini.
Anaweza.
Champions don't stop, twende sasa. Regardless, move teri kwe kwasa. Lonely at the top, kati okumale chasa. Wambuza chiko zenti, ajaye ansa. The sorry plan the kid. Kanolo mode waba plan the kid. You ready now, God did. Sit that jemba, God forbid.